abayizi abaatula ebigezo by'akamalirizo mu mwaka 2022 bebokka bakkirizibwa okwewandiisa okukola siniya ey'okuna olw'enkyukakyuka mu kalikyulaamu era abakulira amasomero n'abazadde bawabuddwa okwetegereza ennyo ennambika y'amannya g'abayizi nga beewandiisa okwewala okukola ensobi eziviirako abayizi abamu okutaataaganyizibwa mu biwandiiko byabwe. Abayizi abagenda okutuula siniya omukaaga omwaka guno be bagenda okusooka okukola ebigezo eby'akamalirizo mu nnambika empya y'ebisomesebwa eya Competence Based Curriculum eyakyusibwa. UNEB era eruŋŋamizza nti abayizi abaagwa ebibuuzo omwaka oguwedde si baakusooka kutuulayo kibuuzo okwewandiisa okutuula ebigezo ebya luno kubanga tewali kikyuse nnyo okusinziira mu nnambika empya y'ebisomesebwa. Loozi Nabukenya Mukasa avunaanyizibwa ku bibuuzo eby'ekibiina eky'omusanvu mu UNEB agambye nti waliwo abayizi abasasula ssente ne batawandiisibwa bw'ato n'alabula amasomero okukola ebintu mu bulambulukufu kubanga nti ababikyusakyusa baakuvunaanibwa.
Olumu tulaba abaana nga baawaayo ebisale eby'okusasulira ebibuuzo ate amasomero ne gatabiwaayo. Kitongole kiraba ne kikulabula nti mu tteeka lyakyo akatundutundu akasatu mu ebbiri era kalina omutango gwa miliyoni ddala 40 agaweebwa omuntu oyo akoze ekintu kino obeera okusiba emyaka 10 oba byombi okuwa omutango gwa miliyoni 40 oba okusiba emyaka 10. Noolwekyo kirabula nti abayizi abasasudde ebisale by'amasomero babiweeyo mangu bagaane kudda kubizanyisa ate oluusi kiyinza n'okubaviiramu okubabulako n'omusomesa yennyini akikoze oba head teacher asobola okuggibwako ebbaluwa ze. Ekitongole era kyagala okujjukiza amasomero nti naddala aga galina enkola ey'abayizi abasasirwa gavumenti nti bagaane kweyambisa mu kisa guno bubi okuteeka mwata abayizi abalina okusasula n'abateeka ku nkola ey'abo abasasirwa gavumenti.